Bad King Music, Joseph Pro Production, Happy Beastar Entertainment Crew. What am I want? Yeah, who make a jama put up war? Who wrong am I? Who make a jama put up war? Who wrong am I? Who wrong am I? Like a vista, nobody is permanent. In this world, we just come for the mission. Nobody is permanent. Life is too short. The carry muka and the life is a journey. Ingo ma bino chala ture. Ingo ma bino chalo chalio. Ingo ma bino chalo welo. Makani lwangu kare miti nambi, makani lwangu kare miti mali, makani lwangu kare miti chamyo. Life is too short, life is a journey. Uweka chama poda kwa, uruonga mbunge yure. Uweka nama poda kwa ya, uruonga mbunge yure. Uruonga mbunge yure. Chalo matafali uwo inge yungo mambo bibedu kali kali e kali kali chalo pili pili e pili pili. Anyway, anyway. Uweka mama poda kwa, uweka mama poda kwa, uweka mama poda kwa ya. Uweka chama poda kwa, uweka chama poda kwa, uweka chama poda kwa. Uweka nama poda kwa, uweka nama poda kwa, uweka nama poda kwa, uweka bila poda kwa ya. Uweka bila poda kwa ya. Uweka chama poda kwa. Respect was a party, bro. Yeah, Mama Mukomboti Merisha. Yeah, Mose Sisi kwa Sisi. Sergeant Most the Jing Maditya. Yeah, AJ Promoter, respect, pick up on yourself. Yeah, rest in peace, deadly man. What am I want?